DutchInSafi.com.
Bonona nitafuta, nilombo nyokole budoka nifukuza. Sezi ndo unanijua, nimeza kushika dondo nataka kukuja. Tukipunywa ndogogyo, nilidhani sini mamorio. Sikujua marafiki wa shere, ukipata shida wanakuchorea. Uliambia watu mejaliisha, wanasaimi na kula maisha. Wewe suli nilenga, na kupigia mbaka unaingia mteja. Ala, umeshikwa na mnisha, atise ukumbuki. By the way niko free, time yako ndo sina. Ala, umeshikwa na mnisha, ati unanitafuta. Ala, by the way niko free, time yako ndo sina. Ulidhani ndachapa, nikipiga simu nakata. Mambo ni mpya gadhe, kablo nifikie kwanza ongea na PA. Weni zuzu nini, uliambia watu na juata nitafuta. Na hiyo kazi ni mini likufunza, mini kutafute kwanu umekuwa mjinga. Na wache kunita bro, you're just a friend I used to know. Sina time ya watu fake, unani boba the way uneza step. Ala, umeshikwa na mnisha, atise ukumbuki. By the way niko free, time yako ndio sina. Ala, umeshikwa na mnisha, ati unanitafuta. Ala, by the way niko free, time yako ndio sina. Siri zako ninazo, misi kama wewe hizo ntakufanazo. Siri zangu umeneza, inaonyesha vilulu kumenibeba. Wepunguza hamnazo, hauna aibu ati unanialika kwako. Nijikute, kakuna choice, siri hata nife. I want to make a toast, wagenge kunywa ram. Kabesti yako ni true, cheers manze. Ala, umeshikwa na mnisha, atise ukumbuki. By the way niko free, time yako ndio sina. Ala, umeshikwa na mnisha, ati unanitafuta. Ala, by the way niko free, time yako ndio sina.